ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ah howlgalka AUSOM gaar ahaan qaybta saddexaad ayaa waxa ay raashin noocyo kala duwan u qaybiyeen 60 qof oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba. Saraakiisha ayaa sheegay in Ramadaanka ay bixiyeen ee dadka masaakiinta ah ay siiyeen ay qaarankooda ka soo jareen ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya. Qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdan ayaa ka mahad celiyay.
Maanta inta waa inay deeqdanaysi ay anagoo maanta ana walba haysana ciidamada jaabsho mishaarsho haninka aruuriyan oo afurna siiyaan qaar Ilaahay inay siiyo. Degmada bay dhawana Ilaahay inay qaar sii dawladda madasha kor Ilaahay inay ku weelo. Geega alxamdu alshukr rabbil caalamiin. Ciidamada Itoobiya Ilaahay nuur ha saara. Aamiin dhaa. Ilaahay inay wal khair qaba Allah atimis Ilaahay inay khair si duacaaya haysin adda korna inta dhaqtar la iinsheen way ii daaway isbitaalkun way ii daaway wal badan alle in qabday oo bahar ka leh ana shareeday la ma qaban intii oo tam maata wal bun haysina oo ma hayti masakin ah oo ya wal ninka qabadin beelitan Ilaahay ciidamadaan inta kor madajeen ninka weelo Ilaahay qeyr Allah siiyo jaabsho haniin kibeen mishaarsho haniin gooyeen ya degmadana Ilaahay qeyr siiyo aan ku aruuriyeen baahiyaha gaarka qabna madareer korna shaqaysada korna aa curyaanayna idoo iska roogni Ilaahay mahadnaa shukri leh saasasiin ku ducaayaniin ha meel ka baatin meel qeyr qab Ramadaan kariim adoo Allah siin ka qabada
gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasada Isxaaq Maxamed Cali ayaa wamhad celiyay ciidamada Ethiopia ee qaybta ka howlgalka AUSOM sida ay u taageerayaan bulshada nugul ee magaalada Baydhabo
oo tabaleysan oo dadkan lead oo degmada Baydhabo yamay meel lagay raashin la kasiyahay oo raashin siyahay ciidamada Ethiopia ee sector 3 oo waray masharcho hay mis ardayo jeebsho hasku aruuriyeen iyo aragan dadka dhabaataysan degmada Kanool ya geekan goradan ani oo dadkanka liidada oo baahiyaha gaarka ah qabo isbitaalka yaalanta markasta meel ka daawayay dadka bulshada tabartiir isbitaalada kale aan awoodna ya daawo siyaaya ma ka shaqeeyaan abni shoo ka shaqeeyaan dadkan haddii geekan ta fadhiyo ya arday may buu aha dadka gibladka anka liidada oo baahiyaha gaarka ah qabo maha hulay degmada Baydhabo dadkan aruuriyay toban ka xafadada la ku aruuriyay
sanad wala baa ciidamada nabad ee jooga Soomaaliya ayaa waxa ay qaraana u aruuriyeen gaarsiyeen markii la gaaro bisha Ramadaan sanadka sabab bulshada nugul ee ku nool magaalada Baydhabo.